zenu Nikusatena
the melanin
ilianza utani utani mara mwite baby yetike honey maravi moje flani vya kufumba macho kukala kijani
akasema ukitaka mwekaka tunavuka mipaka na mimi nikataka na sasa moyo umetakata mwezenu amnolavalapo sipatikani amnolavalapo
na nikimona
nataka nimushike
nifanye
ujinga hata akiwa jiko
nawaza ujinga
kama kitu kabafuni
nifanye
ujinga oh no 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 Sipatikani, I'm not available.
Mwenzenu, I'm not available. Sipatikani, I'm not available. Na nikimona
nataka nimshike
nifanye ujinga
kana nishikashika
nawaza ujinga
kana kitu kabafuni
nifanye ujinga
oh no, no, no.
Zedwop.com